izikhona ke zokuqala isahluko 25 verse 1. UDavid nezinduna zempi base behlukanisela inkonzo amanye amadodana kaAsafa nakaHemani nakaJeduthuni ayeya kuprofetha ngamaphu nangezingubhu nangamasimbali. Umumo wabantu balomsebenzi wenkonzo wawunje. Verse 2. Emadodaneni kaAsafa ngoZakuri noJosefa noNethaniya noAshareya, amadodana kaAsafa phansi kwezandla zikaAsafa owaprofetha ngezandla zenkosi. Verse 3. KuJeduthuni amadodana kaJeduthuni ngoGedaliya noSedi noJeshayi noHashabiya noMatithiya beba yisithupha phansi kwezandla zikayise uJeduthuni owaprofetha ngeHabhu ngokumbonga nangokumdumisa uJehova. Verse 4. KuHemani amadodana kaHemani ngoBukiya noMathaniya noUziyeli noShebuweli noJerimoti noHananiya noHanani noEliyatha noGidaliti noRomamiti Ezedi noJoshibekasha noMaloti noHotiri noMahaziyoti. Verse 5. Bonke laba bengamadodana kaHemani umboni wenkosi ngamazwi kaNkulunkulu okuphakamisa uphondo lwakhe. UNkulunkulu wamnika uHemani amadodana ayishumi nane namadodakazi amathathu. Verse 6. Onke lawo ayephansi kwezandla zikayise ekuhlabeleleni endlini kaJehova ngamasimbali nangezingubhu nangamabhu enkonzweni yasendlini kaNkulunkulu, o-Asafa noJeduthuni noHemani bephansi kwezandla zenkosi. Verse 7. Umumo wabo kanye nabafowabo ababefundisiwe ukuhlelela kuJehova nabayizazi wawungamakhulu amabili namashumi ayishagalombili neshagalombili. Verse 8. Benza inkatho ngenkonzo, omunye ngomunye omncane njengomkhulu, isazi nomfundi. Verse 9. Inkatho yokuqala yadla uJosefa kaAsafa nesibili uGedaliya, yena bafowabo namadodana akhe babe yishumi nambili. Verse 10. Esathu uZakuri namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 11. Eyesine uJisiri namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 12. Eyesihlanu uNethaniya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 13. Eyesithupha uBukiya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 14. Eyesikhombisa uJeshareya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 15. Eshakalombili uJeshaya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 16. Eshakalolunye uMathaniya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 17. Eshumi uShimei namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 18. Eshumi nane u-Azareyi namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 19. Eshumi nambili uHashabiya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 20. Eshumi nantathu uShubayeli namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 21. Eshumi nane uMatithiya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 22. Eshumi nanhlanu uJeremoti namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 23. Eshumi nesithupha uHananiya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 24. Eshumi nesikhombisa uJoshibekasha namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 25. Eshumi neshagalombili uHanani namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 26. Eshumi neshagalolunye uMaloti namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 27. Eyamashumi amabili u-Eliyatha namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 28. Eyamashumi amabili naye uHotiri namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 29. Eyamashumi amabili nambili uGidaliti namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 30. Eyamashumi amabili nantathu uma haziyoti na matotana ake na bafuabo beishum na mbili. Verse 31. Ea mashuma mabinane uroma miti ezeri na matotana ake na bafuabo beishum na mbili.